waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Saraakiisha caafimaadka gobolka Queensland ayaa dadaal xooggan ugu jira siday u xakamayn lahaayeen coronavirus ay dhici karto inuu ku fido bartamaha gobolka kadib markii uu u geeriyooday nin 30 jir ahaa. Ninkan ayaa noqonaya qofkii ugu da'da yaraa ee Australia ugu dhintay COVID-19. Geeridiisa ayaa tirada dadka Australia guud ahaan ugu dhintay gaarsiinaysa 103 qof. Ninkan saaxiibtiisa ayaa sidoo kale xanuunsan, waxaana la geeyay isbitaalka Rockhampton. Madaxa caafimaadka gobolka Queensland Janet Young ayaa sheegtay in la aasaasay xarumo dadka qandhada lagaga baaro oo laga sameeyay magaalada Blackwater oo ah halka ay lamaanahani deganaayeen.
So it is really important that anyone in Blackwater today who has any symptoms at all come forward to the field.
Waxa runtii muhiim ah in qof kasta oo maanta jooga Blackwater oo iska dareema calaamadaha lagu garto xanuunka uu tago xarumaha lagu baarayo oo aanu diyaarinay, si aad u ogaato inaad qabto iyo hadii aad qabto aadan dad kale ugu gudbin, sababtoo ah waanu ognahay, ayay tiri, in qofku gudbin karo 48 saacadood ka hor inta uusan isku arag calaamadaha. Premierka West Australia Mark McGowan ayaa sheegay inuu filayo in shaqaale kale oo saaran markabka xoolaha noo lagu dhoofiyo oo ku xiran Fremantle laga heli doono xanuunka coronavirus. Lix ka mid ah shaqaalaha markabka Al Kuwait oo ka soo baxay Imaaraadka Carabta ayaa laga helay coronavirus, waxaana lagu karantiilayaa hotel. Shaqaalaha dekedda ayaa dhici kartaa in caabuqan lagu daartay mar ay fuuleen markabka, sida muuqata ay dowladda federaalka ah u fasaxday inuu ku soo xirto dekedda, inkastoo ay shaqaalaha qaarkood xanuunsanaayeen. Balse wasiirka beeraha dowladda federaalka David Littleproud ayaa difaacay wasaaraddiisa isagoo sheegay in wasaaraddu ay email u dirtay wasaaradda caafimaadka West Australia oo ay ugu sheegayso in shaqaalaha markabka saaran ay xanuunsan yihiin. Premier McGowan ayaa sheegay in qalad dhacay casharna loo baahan yahay in laga barto.
I'm disappointed that the email from the federal department did not raise red flags inside.
Waxaan ka xumahay in emailka ay wasaaradda beeraha federaalku u dirtay wasaaradda caafimaadka WA aan feejignaantii loo baahnaa la siin. Xaaladda lagu jiray awgeed inay tallaabo qaadaan ayay ahayd. Waxaanse isleeyahay waxaan u baahanahay waa inaanu xiriir buuxa la yeelano federaalka oo aan ahayn oo keliya email keliya. Markasta oo la soo gudbiyo warbixin ku saabsan shaqaale markab ama diyaarad saaran oo xanuunsan oo gobolka galaya, waa mudnaan ay u baahan tahay in la siiyo oo laga digtoonaada. Dowladda gobolka New South Walesna waxay ku dhawaaqday inay hal sano hakinayso kordhinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Qorshahan ayaa la filayaa inuu dowladda u baajiyo lacag gaaraysa $3 billion oo premierada gobolka Gladys Berejiklian ay ku sheegtay in lagu bixin doono caafimaadka iyo shaqo abuurida.
I don't think all of us have come to terms with the economic consequences and what that means. We don't want this to be a deep economic consequence.
Ilaama ahayna dhammaanteen weli si fiican u fahansanahay saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus uu yeeshay iyo waxa uu nooga dhigan yahay. Ma doonayno inaanu dhaqaale xumo weyn nagu keeno, ayay tiri. Ma doonayno inaanu galno xaalad dhaqaaleheennu uu hoos u dhaco, dadkuna ay shaqo la'aan noqdaan weligood. Waxaan ka walaacsanahay dadka isku dayaya inay shaqo doontaan markii ugu horreysay, ama dadka waaweyn oo ka walaacsan in marka shaqadoodii hore ay waayeen inaysan weligood dambe shaqo heli doonin, ayay tiri. In ka badan 220,000 oo qof oo reer New South Wales ayaa bishii April lumiyay shaqadoodii kadib markii uu faafay xanuunka COVID-19. Dhaqaalaha gobolkana uu si xun u saameeyay, sida laga soo xigtay hay-adda tirakoobka ee dowladda federaalka ee ABS loo yaqaano. Booliska federaalka ee Australiana waxa uu difaacay waqtiga ay qaadatay inay go'aan ka gaaraan in dambi lagu soo oogo iyo in kale Annika Smith heystay oo ah saxufiyad u shaqeysa shirkadda News Corp oo lagu haystay dokumentiyo sir ahaa oo hoos looga dusiyey gabadhan. Ku-xigeenka taliyaha booliska federaalka Ian McCartney ayaa xaqiijiyay inaan wax dacwo ah lagu soo oogi doonin gabadhan, isagoo intaas ku daray inaysan jirin caddeymo ku filan in maxkamad lagu saaro. Miss Smith Smith Heste ayaa baaritaan ku socday wixii ka dambeeyay markay qortay maqaal 2018kii kaasoo ay ku faafisay qorshe sir ahaa oo lagu balaarinayay awoodda hay'adaha sirdoonka dalka. Ku-xigeenka taliyaha booliska ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in baaritaanada marka hore la dhammaystiro intaan la soo bandhigin.
Unauthorized disclosure investigations, as some of you here would be aware, are complex investigations in terms of the inquiries.
Tan ugu horeysa baaritaanada ku saabsan daabicidda macluumaad sir ah sida qaarkiin ogyihiin waa baaritaano dhib badan marka la fiirinayo dadka ay tahay in la wareysto. Tan labaad, sidaad ogtihiin, maxkamadda sare ayaa dacwad annaga laftigayagana laga geeyay, waxayna ahayd inaanu sugno go'aanka maxkamadda sare ka hor inta aynaan anagu fiirin waxyaalaha markaasi na horyaala oo aanu go'aanka maanta ku gaaray. Xaflado lagu qabtay dhanka online-ka ayaa lagu xusay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay markii 250,000 oo Australiana ay ku lugeeyeen dusha buundada weyn ee Harbour Bridge ee magaalada Sydney si taageero loogu muujiyo dib u heshiisiinta bulshada dadka dalka loogu yimid iyo shacab weynaha Australia intiisa kale. Halku dhiga sanadkan ee asbuuca loo bixiyay asbuuca dib u heshiisiinta qaran ayaa ahaa In This Together ama Waanu u dhannahay oo kale. Jackie Higgins waa qora u ololeysa dadka dalka loogu yimid, waxayna sheegtay in hawlo badani ay hartay si loo gaaro ummad siman oo heshiis ah.
We're still the sickest, the poorest and most unemployed.
Weli waxaanu nahay dadka ugu xanuunka badan oo xanuunsan, ugu saboolsan, ugu shaqo la'aanta badan. Waan sii wadi karaa, ayay tiri, ugu badan xabsiyada. Waxyaalahaas intooda badanna inay ka sii daraan mooyaane kama soo hagaagin, ayay tiri. Maxkamadda gobolka Victoriana waxa ay raadinaysaa dariiq ay dib ugu bilaabi karto nidaamka xeerbeegtada loo yaqaano oo hore loo hakiyay coronaviruska awgiis. Dacwooyinka qaar ayaa waxaa dhageysta xaakin keliya, balse dacwooyin badan ayaa loo baahan yahay in xeer beegto markaasi ay dhageysato. Afhayeen oo hadlay maxkamadda sare ee gobolka ayaa sheegay in la wado qorshe lagu xaqiijinayo in xeer beegtadu ay fuliyaan nidaamka kala fogaanshaha. Dowladda gobolka ayaa ansixisay sharci ogolaanaya in dacwooyinka dadka dembiyada gala uu dhageysan karo xaakin keliya, laakiin loo baahan yahay inay isku afgartaan taasi xaakinka dacwada ooga iyo qofka dacwada lagu oogeyo. Xaakinka sare ee maxkamadda sare ee gobolka Paul Coughlan ayaa bilowgii bishan laga dhadhansaday in dacwooyinka xeer beegtada dib loo bilaabi doono marka la gaaro bisha August. Boqolaal booliska dibadbaxyada ahna aagag ayay ka xirteen meel ku dhow baarlamaanka Hong Kong iyadoo la filayo dibadbaxyo halkaasi ka dhaca. Dibadbaxyada ayaa ka cabanaya sharci dembi ka dhigaya in ixtiraam darro lagu sameeyo heesta calanka ee China iyo qorshaha ay China ku doonaysay inay soo rogto shuruuc la xiriira ammaanka qaran. Kooxaha ka soo horjeeda arrintan ayaa sheegay in shuruucda amnigu ay soo afjarayaan madax bannaanidii Hong Kong oo hore loogu ballanqaaday nidaamkii loo bixiyey hal dal labo nidaam. Maraykanka ayaa aaminsan in sharciga noocan oo kale uu cawaaqib dhaqaale leeyahay. Kelly McKinney oo ah afhayeenada aqalka cad ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aaminsan yahay inay Hong Kong aysan sii ahaan doonin xarun dhaqaale.
So I went directly to the president to get an answer on this and he said to me that he's displeased with China.
Madaxweynaha ayaa si toosa u aaday si aan jawaab ugu helo, wuxuuna ii sheegay inuu aad uga xun yahay hawlaha China ay wado, uusana u arag in Hong Kong ay sii ahaan karto xarun dhaqaale haddii China ay la wareegto. Dhanka isboortigana, xiriirka kubadda cagta ee dalkan Australia ayaa soo jeediyey in 32 cayaarood oo degdega oo waqti kooban oo 36 maalmood gudahooda la qabto si loo dhammaystiro tartanka A-League ee 2019-2020. Haddii qorshahan hirgalo, waxaa cayaaraha ugu horreeya ay bilaaban doonaan July 18-keeda lana soo gabagabayn doono 22-ka bisha August sida laga soo xigtay jaraa'idka Telegraph. Cayaaraha oo dhanna waxaa lagu cayaari doonaa baalir hal magaalo Sydney, Melbourne ama Brisbane. Umana badna inay taageerayaashu ama dadku ku daawadaan garoomada, inkastoo xanibaadaha qaar ay qaadeen gobolada dalku. Saadaasha hawada Brit oo Khamiisana Melbourne xoogaa roobaba 16 digrii, Sydneyna waa sidoo kale iyo 21 digrii, halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay eber 0.67 oo lacagta Ameerikanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh,
lana soco barta Facebook e SBS Somali.